Yano. Crash Minister presenting. Yeah, it's your Benny.
Okay, born in the family of 5 children. Base home ilikuwa ni Ronda. Nikapewa jina nikabatizwa Ian. But mjani walichesu minetua Yano. Nguo zilikuwa za sisangu. Nikazi hate zikakuwa ni zangu. Cause masa alikuwa na uza managu. Na Buddha alifanya kazi za mgu. Meka sita nikafika mimi kwenda shule. Asubi masa aniamusha niende shule. Apo apo ndo picha ikaanza shule. Kuimba zile nyimbo za kusifu Mungu. Apo ndo gospel ikaingia. Ndomana saizi na isimulia. Apo ndo gospel ikaingia. Ndomana saizi na isimulia. Future ako silalie. Talanta ako sikalie. Uwezo wako siangalie. We muombe na ujiaminie. Future ako silalie. Talanta ako sikalie. Uwezo wako siangalie. We muombe na ujiaminie.
Okay,
Raimo ni kamada. High school nikianza muziki. My boys walisema sifiki. Madem nikibonga na uzile time sisikiki. My boys waniona useless. Kwa madem mimi ni timeless. Nikaanza kuandika mziki. Nikaomba Mungu kwa riziki anipatie nguvu ya muziki. My boys walisema sifiki, lakini Mungu amenifikisha. Sasa hao ndiyo hawasikiki. Nitazidi mimi tu kusonga. No matter what wanasema, papa mbeni waindo mana ninasema. Future ako silalie. Talanta ako sikalie. Uwezo wako siangalie. We muombe na ujiaminie. Future ako silalie. Talanta ako sikalie. Uwezo wako siangalie. We muombe na ujiaminie. Walisema sita make sai. Wanani watch kwa gazeti. Nimewabask kwa radio. Nina wakati walidhani nita collapse. But nime waslash. Nikishika mic they are relaxing. Nikipita they are standing. Cause blessings zangu are expanding. Hi blessing yote muimuita everlasting. Nikishika mic they are relaxing. Nikipita they are standing. Cause blessings zangu are expanding. Hi blessing yote muimuita everlasting. Papa, mama, I'm gonna make you proud. Papa, mama, I'm gonna make you proud. Future ako silalie. Talanta ako sikalie. Uwezo wako siangalie. We muombe na ujiaminie. Future ako silalie. Talanta ako sikalie. Uwezo wako siangalie. We muombe na ujiaminie.